Square Music.
Namba kupe salamu Demo kama msumino Yanani uyafamu Tina fundi wa mithali kwenye kanga Bumba nishi machachali kila kanda
Ana mapepe mwazenu mpepeni Katuma pete kaleta jicheni Kalika macheche ushinda vijiweni Mingwa wa mikweche jambila wageni
Pigada,
oh, pigada,
chao, sigo.